wanaagsan idinkiin baa meel kasta oo caalamka kugu sugan tihiin baa Iran ayaa ku hanjirtay inay aargoosan doonto kadib markii duqeyn isniintii laga beegsaday isma ay leeyihiin Iran oo ku dhigan safaaradda ay ku leedahay magaalada Dimashq ee dalka Suuriya ay ku dhinteen 7 qof oo ay ku jiraan 2 jeneraal iyo la taliyayaal kale oo military. Inkastoo aysan mas-uuliyadda sheegan, haddana weerarkan ayaa lagu tuhmayaa inay ka dambeysay Israa'iil, sida ay tabisay wakaaladda wararka Reuters. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa kadib markii ay soo baxday hanjabaadda Iran sheegay inuu dalkiisu isdifaaci doona. Israa'iil ayaa ku dhawaaqday inay hakisay fasaxa dhammaan cutubyada dagaalka maalin kadib markii ay sheegeen inay abaabulayaan ciidamo dheeraad ah oo ka tirsan cutubyada difaaca hawada. Haddaba hanjabaadda Iran ee ah inay ka jawaabayso weerarka lagu tuhmayo Israa'iil ayaa weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Haddii xafid hanjabaadda Iran ka imaanayso waa mid la filanayay, sababtoo ah marka dowlad ama weerar toosa loo geysto ama inta badan meelaha kale ee danaheeda ka socdaan, sida hadda tan ka dhacday Syria oo kale, maxay lagu weeraray diblomaasiyadeeda ay ku dhinteen saraakiil iyo janano xagga militariga, waa wax iska dabiici ah in ay ku hanjabaan in ay ka aargoosan doonaan ciddii ka dambeysay. Marka waa suuragal in ay iyadu adeegsanayso xulafadeeda si dadban uga aasato ama ay amarto Hezbollah inay toos oo gantaalaha dheereeya haysato toos u garaacaan Israa'iil ama ma aha meelaha ay degan yihiin ciidamada Maraykanka sida Iraq iyo Syria oo kale ay duqayaan ruuxay Huutiyiinta. Waa suuragal laakiin iyadu toos in aynan u abaarin waa wax dhici kara. Inkastoo war laga soo xigtay nin kamida sirdoonka Israa'iil uu sheegay in la filayo inay si dadban oo iyadu xulafo adeegsanayso u aargoosan doonto ama si toos ah wixii ka dambeeya markaas dib u jawaabtana uu noqon karo in uu dagaalka usii ballaado.
Suurtagalnimada inay Iran ka aargoosato weerarkaas waxay kor u qaaday cabsida laga qaaday in dagaalku sii ballaadho, inkasta oo laba warbixinood oo laga soo xigtay saraakiil Iran ah ay sheegayaan in Tehran dooran doonto aargoosi taxadar leh iyaga oo iska ilaalin doona in dagaal fido. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa isaga oo ka hadlayay shirkii ammaanka ee golihiisa wasiirada ku eedeeyay Iran inay in muddo ah si bareed ah iyo si dadbanba iyadoo isticmaalaysa kooxo ay taageerto dagaal kula jirta Israa'iil, dowladdiisuna ay difaac iyo weerarba isku difaaci doonto. Haddii ay sii socoto xiisadan saameyn intee le'eg ayay ku yeelan doonaan xasiloonida guud ahaan gobolka. Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Isisaalaha ma fiicdo, waana arrin Maraykanka uu naftiisu ka falceliyey oo uu ku sheegay in mar walbaba Maraykanka uu garab taagan yahay Israa'iil. Kulley falcelin baa hadda laga sugahayaa Iran, kadibna kulley inta kuma joogsan doonta Israa'iilna iyaduna way ka jawaabi doontaa. Marka wax soo gebagabowdahayo uma eka inta ay xaaladahani taagan yihiin.
Sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee Reuters, aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Joe Biden iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil ay ka wada hadleen khatarta Iran. Intaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Anigoo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo jimca wanaagsan.